kazetu.
Ukishindwa kuamini maneno, tamini vitendo, na mimi ndo pendo lako. Sina hata chembe ya uongo kwenye ubongo, niamini mimi ndo wako. Oh, baby, our love is gonna last forever. Ujanja sina tena umeniweza. Mzuri sifo na uzere fedha. Nizere tuma mfungi pingu kwa mahaba. Safari manza baby please ifunga mkanda. Sitoke nje na hapa tena umenikava. Oh nana, oh nana. Hadi ya milele my love. Una live forever my love.
Nikupatie, unitunzie, na milele unishike my baby. Maneno wasema usiwazie, zidi kuniganda wa umie.
That's why I put heads on us, but mlinzi ni Mungu.
Time.